Shalim tano muntu Napukona Yalbono la muta Sao nangano muntu Yapila mtano muntu Napukona Yalbono la muta Elukusonde la guwe Bega mabila matata makama Napukona Yalbono la muta Angisambo Aye Yeah Uwe wetu atali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu
Ngikhumbula ngiqala ukubona ufaka iduke lihlaza kuvela iBrazilian ngahlanye athi dudla untombazane kwavelwa mamathe bentombi ngicela simbathe ndawonye sithandane ngathi singaba ndawonye tholwa umthando lunempande batshela umbiwa ndawonye wena nganginikwa ithoko umdiki nomndawo Ndawana kuminga nono Injawa ninjawo Mina ntombi ngiyakuthanda Ngifunga umama Futhi ngimdala Nginaso isikhathi sokudlala Dala ngiyafunga Ndandathu ngizoyifaka Hlobisa isandla sami
Angisambo Aye Yeah Uwe wedwa dali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Keke na keke ndune amanzi Uxolo ukuphaphe Nambange ngabe emhlo I 2.6 ngicela I 2 Kodwa nginali 325 Ibhaka endlini ne 333 Nguzomatekisi Nginqisondo 87 Dano umuntu angani Bungeli nje nandomba ngithathiwe Hayi Isiya igangi Sondela dali ngihlule ke ngizamina Hayi Angiphuza ngibhemi straight mina Drive it takes angiceli mina Komo sikababa sipheli mina Vela uthanda ngibheji Angisambo Hayi Yeah Uwe wedwa dali Hayi Hayi Angisambo Hayi Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye